isku imaaday in laga tashado asbaabta iskaga dhiba hawlashe wax kale maaha wax kale laga hadlayo maaha oo aamaan la gaaray talada loo imaaday iyo go-aankii lala imaaday waxaa weye in al-shabaab liska reebo reer ijaara diyaar uma tihin axmaqa qaadanaan diyaar u nahay diyaar ma u nahay iskama celinaynaa al-shabaab iskama celinaynaa al-shabaab iskama celinaynaa ilmahaas oo yida u sheegay my brother saalax mashimo saalax isma reebaynaa aga guryahayna kama baxay namimi nataka kukuambia hivi, niko tayari kuchukua bunduki nipigane na Al-Shabaab. Mimi kutoka leo niko tayari kama kiongozi wa kaunti hii ya Garissa, niko tayari kupambana na Al-Shabaab, tupewe silaha ya serikali na mimi nitakuwa frontline. Waziri kana mhamoshege asagana ku frontline gilai